Kwanza vitabu vinasema shina mimi kwa akili, mwanamke kiumbe jasiri, mrembo afuna akili, akinipo nyoki kitu tanishike mauzi. Ona mabavu na nguvu nanishinda, na mara nyingi unanionaga mjinga, lakini nakupinga. Tawa na nguvu vipe uweze kubeba mimba. Kali nimetoka kwenye ubavu wa kushoto, lakini mindo nakuletea watoto. So you better respect woman. Kita kujua mini nani muulize Samson. Tumembwa mina wewe ila mindo champion. Na beba mimba miezi tisa na zaa kwa uchungu. I say you better respect.
Respect, 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 respect.
I say you better respect.
Respect, 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 respect.
Nimekutoa kwenye ubavu wa kushoto, na ndo nafanya we unapata watoto. Hakuna cha kunipa changamoto, leza ngapika chipsi zege ukileta kokoto. Awana umebana, ndo kiumbe kamili, anakula kwa jasho na na mikono miwili. Kabla hujanizalau, hebu kwanza fikiri. Mtu na shingo moja alafu na vichwa viwili. Mwanaume kwenye dunia analeta unafuu, kagundua gari usitembee kwa miguu. Ndege upite juu kwa juu, simu wasiliane na watu. Wanaume ni mgumu, usijidanganye. Unaona ume wame left na ilibidi tuongozane. So you better respect your man, ila ukijikuta kanye, haya kanye.
Respect, 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 respect.
So you better respect.
Respect, 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 respect.
Genius.